siyuzi yari musajja mulungi atyanyomukama erinyebyobugagga bingi n'abaana bangi n'abaddu yalina bangi okumuyambanga yali musajja mulungi yali musajja mwesigwa yali musajja mwesimu oba yalyanga mbereki yali musajja mutefu mukubona bona okungi bwe kutyo yesiganga mukama yeko yoye yamuwanguza yali musajja mulungi yali musajja mwesigwa yali musajja mwesimu oba yalyanga mbereki yali musajja mutefu mukubona bona okungi bwe kutyo yesiganga mukama yeko yoye yamuwanguza
Yeah.
yamuwanga.